trendybeats.com.
Kwa nini kesho? Mad clan, mad clan. Jo. Tano nane. Kwa nini kesho? Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine.
Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine.
Najua niko na insecurities, kila time unafanya na trips. Sija doze na nirengwa six, unafanya na lose my sleeps. Sada stand why you do me like this, nantrika shit. Sada stand why you do me like this, nantrika shit. Na mahoe na zidaya yote, ni wangapa na deni wachote. Okuriplace wanangoja utoke, unamove ka ujali chochote. Xoka na move kama op, ay, neza tamba popote. Ulikuwa unalike my day, abankama jo ulishiwa na tokens. Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine.
Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine.
Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine. Kuka the first day date limit, unikuwa on red na unikuwa smart. Na kuka the first day date likisu, unisetia ya arkas kia shava. Yes na kupenda, yes kakas, it's a beautiful soul with lots of scars. I touch my soul, it's human, just na mpea marege, jeni ras.
Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine.
Hapo kando yako boo, ay, dona dai nishinde. Sometimes na kumiss nisikize, kako na kitu na shuku niulize.
Limcho bebon pe ama reason, so si mind kusu wengine. Life yangu imekuwa na season, so badaya hii najua kuna ingine.
Yo, skia, kwa nini kesho? Yo,
more music on trendybeats.com.